warahiriye uzandwarira mu bihe by'amakuba mu kugeragezwa no imyaka ibaye myinshi mana ndi mu marira mana ugira gukiza warabisezeranye waravuze ndumva ijwi ryawe ndarimenya izina ryawe witwa Uwiteka Imana Mana Mana ya Aburahamu Isaka na Yakobo n'uyu mwaka wo gukiza ubwoko bwawe
n'amaso nanjye ndagutabara naragukunze kandi naragupfiriye nanjye ndagutabara nkwereka ibikomeye utarabona nabaza nanjye ndagutabara naragukunze kandi naragupfiriye nabaza nanjye ndagutabara
kanwa kumugaragu wawe ari inzu y'imbohe aguswera abanzi umuhishurira mahoro n'ukuri bisesekaye uti kuri uwo munsi nzaza kandi nzabakiza bagarure Isirayeli yatatanye nzagushyira hejuru ntebe ya Dawidi nkuraga ibyawe sani mutaza senyutse
nabaza nanjye ndagutabara naragukunze kandi naragupfiriye nabaza nanjye ndagutabara nkwereka ibikomeye gutabara naragukunze kandi naragupfiriye nabaza nanjye ndagutabara nkwereka ibikomeye utarabona
kwibutsa amagambo wivugiye wavuze uti
nkwereka ibikomeye utarabona
Mana waravuze ijwi ryawe ndarimenya wavuze uti
nkwereka ibikomeye utarabona
uti nabaza nanjye nzagukiza
gutabara naragukunze kandi naragupfiriye nabaza nanjye ndagutabara nkwereka ibikomeye utarabona nabaza nanjye ndagutabara naragukunze kandi naragupfiriye nabaza nanjye ndagutabara. kutabara mwerekibikomeye utarabona nabasa nanjye ndagutabara naragukuze kandi naragupfiriye nabasa nanjye ndagutabara mwerekibikomeye utarabona mwerekibikomeye utarabona.